Africa.
Batalango, unanuna nini ndugu yangu. Siku wizi silali na kesha. Mapenzi si wazi la pesa. Kijona mzuri wasepa. Kuda deki sitaki kulesha. Mbona inapuma?
Pole, pole.
Natumia hela zangu, sio zako.
Pole, pole.
Si uliniacha.
Pole, pole.
Sasa with my son, I'm so secular. Bring the alarm container, don't land. Next in a bullion van. One day, I know we take the car. All night, all day. With the security bag. Oh.
Pyramid.